love Uganda, ensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Okwagala Uganda, teweetaaga kukakibwa. Bw'ojjukira abantu bo, abali mu nsi yo. Emikwano n'enganda, byonna mu Uganda. I love Uganda, ensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Mwana ni gwe bakuba nakyawa bamzala. Uganda nze gye mmanyi ng'omuzadde omulala nzala. I love Uganda, ensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Emiti egiri e Uganda gisuula amakoola, eryo n'eribeera nga eddagala erituwonyeza endwadde. Emirandira n'ebyo ebibala abaana be bawoomerwa. I love Uganda, ensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Ttaka eriri e Uganda teri kirime eri ekiboola. Ebiwuka ebiriibwa bingi biryagala nnyo. Bw'oyogera ku bbumba bangi bazimbye n'enju. Njogere kuba ebirombe ennusu bagibala n'ekiro. I love Uganda, yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Tukuma obutonde, omujiji ogujja gunyumirwe. Baleme kubisanga mu ngero, gy'ebyaffe byali bwe biti. Okutema omuti si musango, naye osimbye yeemeka. Ebinyonyi eby'omu bbanga, n'ensolo eziri ku ttale. Engege tuzikuumenga, obutootu buleke bukule. Bwaluze ebyo tunaalya enkya, olutobazi tulwewale. Ettaka ewandi gye riri, olwo twagale Uganda. Uganda, I love Uganda, yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Obuveera obw'omulabe atta singa n'obutwa. Tubooke ngolo tuyambe, emiti egituwa empewo. Gye tussaawo atali kusasula, wazira nga tukuuma obutonde. Twagale Uganda, twagale Uganda, nange I love Uganda. Yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Omukulembeze takukyayanga, ensi yaffe Uganda. Leero wali enkyagenda, yo Uganda esigalewo. Bw'ofuna ensisi olwaleero, baana bo ng'obawaddeyo. I love Uganda, ensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. I love Uganda, yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. Nange sengendo gyendi singa mwami ntege. Teyasanga mange reste, kale bino byandivuddewa. Jajjange lutwama ngozose yeebase busiro. Ne Sulemani Kaweesa mwattu baali bagumu. Oluggya lwa kisitu Yohana okuva mu singo. Yatwagala nakunakuna. Jajjawe baka emirembe ekayunga. Awe wabaka tukusangengayo. Otugambulenga ng'oyitamu ababa kusikira. Olunyiriri lwa Ssennanga emukungu abaagala nnyo. Bwe ngende nkumba bufulu sengendo ofulu atwagala nnyo. Ewa jajja amagunda erwanga mbeerera ddala waka ku butaka ebakabusiro. Ayi Mukama ataase effumbe okuumeebe n'alamule Obuganda nga tuli kimu. I love Uganda, yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart. I love Uganda, yensi yange gye mmanyi. Njagala Uganda, the nation at my heart.